baby.
No way. Bambi. No way.
Baby, botan bolo sagala. Atenze poli la mo bolala. Weri, ona meza o malala. Ota de kolo kalala. Edon kubi sendulo ziwalala. Odi mulunji nyuma na muwala. Tomba kumpi sowe ya wala. Waponza, ze wanda lula. Onyirida, oba kubia bikora. Ze chane makwe kukwe wala. Ndi uo, atenza kwa gala. Video, kati nyenya, nyenya what? Kati chusa, chusa what? Kati nyenya, nyenya what? Kati chusa, chusa what? Girl, kati zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi mpaka encha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi cha cha cha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi mpaka encha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi cha cha cha. Hey girl, zaku sana. Vakuwari, bamana chana. Bera wendi tonegana. Utambula nangete bakukwana. Gaya ye ganji gakwe guanya. Njaga lankufule, princess olubiri wange. Twene waka, ulagene kumange. Ebitamiza sivi nyona vaku mwenge. Nze siri maufi wa mula ndiviange. Onyiro tukula, ngenyo nyenyange. Baby kamtole kule diyo kulange. Ngatajia kukwata kongori wange. Ukukumo bulonji na kuzene sengenge. Bifana nyivyo, gitimbi mchisenge. Jaka kwaye kukali ya kafitinge. Nkalaweko, omalo masajinge. Zena kwa kala darwa butagamba. Utambulo numio na menyane gumba. Aba kukwana, bibari kobe fumba. Nja kuba kubanzo, makolole netumba. Uota bade, ngasiri ya sifumba. Na yate kuzenja kuleka magumba. Takusabu robu ya yo mkurumba. Bunobu wato, limu sabibumba. Baby wabula, wesale chikumba. Owa nkutuare kuwa, tonight. Yena kukwatako, I'm ready to fight. Kati nyenya, nyenya what? Kati chusa, chusa what? Kati nyenya, nyenya what? Kati chusa, chusa what? Girl, kati zina wan cheketia, cheketia. Zina uzinyi mpaka encha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina uzinyi cha cha cha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina uzinyi mpaka encha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina uzinyi cha cha cha. Sweet love we are to say. Puri yane alusa zetu se. Olubuta uruno makatidwe jise jia. Kwanza nta atenga kwa msao. Taba kuwa mkono ngu sao. Bami peda gala chikole tolu hao. Wanuori ne wankuwa sivao. Nja kubikira mkwanyi mkuma nipeo. Zina kuwa vine vya pavi mpeo. Chenge nukua ochitwala kuro. Chitile kwa fencing ngateja itako. Kati binyenye mpaka kupati. Ngotande kosi kati likone siliti. Ola vikena isi mabu piti. Ngotande kenga tozino zibogati. Kufuge momoto kango kubye bulati. Njagala nkuonye nyumbe za renti. Ngankwetila my crush my daddy. My crush my daddy. Kati nyenya, nyenya what? Kati chusa, chusa what? Kati nyenya, nyenya what? Kati chusa, chusa what? Girl, kati zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi mpaka encha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi cha cha cha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi mpaka encha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi cha cha cha. Echitufu chinti zen kumatide. Na ulicho ya gala zen chitegede. Buli waito valiko basamade. Aba mumbala bangabi nebisode. Sina chindi mtu kezitomede. Oli solution izinga visobede. Baby kankunye zenze siku tade. Bulu yonkuloza maliza sumagide. Ngate kogwe chai. Ninye ubada sometimes I fly. Nje kubite don't need to cry. My babe, my boo, my crush. My boo, my crush. Kawaga the kings man. Kati nyenya, nyenya what? Kati chusa, chusa what? Kati nyenya, nyenya what? Kati chusa, chusa what? Girl, kati zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi mpaka encha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi cha cha cha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi mpaka encha. Zina wan cheketia, cheketia. Zina buzinyi cha cha cha.